Ngā take o te tai tokeru.
Mā tō raurau, mā tōku raurau, ka ora i te iwi. Tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te iga. Ko te whiripopa tā ahau e whai ake nei ko ngā take o te tai tokerau. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Ko tēnei te rā e kōkiri ai te whakatatai kapahaka a motu ki roto i te tauihu o te waka. Ka mutu e toru ngā kapa no te tai tokerau ka eke ki te papa whakatū waiwai i te rangi tonu nei. Ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, me te whare kura o te rangi āniwaniwa. Anei ngā kōrero a General Wehongi kai arahi i te kapahaka o te kura kaupapa Māori o te Kaikohe kohe.
Hoi anō, ko te mea paiwa mata me ngahonga ki konei. Te aroha mita ngā kore me ta ngā tau e tisi ate ana. I te hau kāinga, ara ko ngā tauiwi. Te tokomaha o ngā tauiwi, haramai nei ngā tō mātai nei taha, ki te pātai atu, ki a mātai, nohi a mātai, nei tā rāta nei hariana, te harikoa, o mātai nei nohonga ki te taone. He tino lereke ki ngā tauiwi atu. Hoi anō, ko te mea paika, ai, he wāhi a tāhua tēnei wāhi, me te iwi rā, ahakoa he Māori.
I te marama o Haratua i taunakitia te runanga o te rārawa, kua whakarewa he tarahe tihau e karangatia nei ko Māhuru. Hei arotake i te whakatūnga o ngā whare e wha te kaumāwha ki te tāone o Kaitaia. Hei papa kāinga mō ngā uri o te rārawa. Ko tā ngā kōrero a mai te wake, a te wiki e heke mai ana e whakahaere ana i e tahi wānanga a Hāpuri e hōrapa nei ngā kōrero mō tēnei kaupapa hihira.
Kaupapa e mea ki roto ki tēnei wahanga ko affordable housing. Nui ake ngā kōrero hohonu e pāna ki tērā, engari i timata te karanga ki o tāti nei whanaunga, mene hiehie te hokowhare. Ko tau tērā karanga ki o tātou tini whanaunga e hoa, engari e karanga anō, ko whakatūnia e wāhi kōrero ki roto i te digital hub a tērā wiki, mena he pātai wai, haere ki roto o te digital hub, ki roto o te pokapū o Kaitaia.
Te reo te tai nokera.
Ka tia ke rā e te iwi, koe apu aku kawenga kaupapa kōrero mō tēnei haura. Mō te whānuitanga o ngā kōrero ko whārikihia, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o taika, ki te pai tukutuku, te hiku ira NZ. Kia whakairi aki i taku raurau kōrero i konei ko te whini popata a hau, mō te hiku o taika, noho ora mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tau tokona te māngai pāho.